Nau mai e tāne. Tāne te waiora, tāne te ororo. Tāne nui arangi, tāne whakapiripiri. Tāne mahuta. Tāne te wānanga. Kia noho tahi ai. Ki te rokahanga o te ao Māori. Kia Tangaroa. Kia tū mātauenga. Kia rongo, kia haumia tikitiki. Kia tāwhiri mātea. Noho mai nei kei waini nui a mātou i tēnei ahiahi. Kia whiwhi ai mātou he mārangatanga. No te ao Māori. No te tūturutanga o mātou nei tūpuna. E noho tahi nei. E tangi tahi nei. E mahi tahi nei. Piki mai taku manu. Kake mai taku manu. Ki te taha o te wainui, ki te taha o te wairoa, ki te whakakiki, ki te whakakakā. Ka tū te rupe ki tai. Ki e whakarite ai te āhuatanga o tō tātou nei tūpuna Māui. Māui tikitiki a tāranga. Nānā no i hi ai tēnei motu. Nānā no i hi ai ngā motu o te moana nui a kiwa, o te moana tā pokopoko a tāwhaki. A rāno ngā kōrero e whāna ki tō tātou nei tūpuna a Māui. A nei anō, ko te hiku o te hika a Māui. E karanga atu nei, e mihi atu nei, e tangi atu nei ki a koutou. Haere mai, haere mai. Haere mai rā. Arā ngā kōrero i tātai hea nei, tāua ki a tāua, tātou ki a tātou, i rungi ngā tātai hakapapa e tātai hea nei. Mai i tēnā motu, i tēnā motu, i tēnā motu, taino mai i tēnei motu nei o Aotearoa, te motu i ta paina, tō mātou nei tūpuna a kupe. Kia tū ai tēnā tūpuna, kupuna rānei. Hei matua, mō mātou katoa e noho mai nei ki tēnei takiwā, ki tēnei motu. E kia nei ko Aotearoa. Ara mai, ara mai, nau mai, piki mai, kake mai.
Ponga e nei, i hoi a mai rā, i te nuku o te whenua, i hawa ki pamama, ka kawhiti mai rā, te loa nani a ki wa ki Aotearoa, hiki nuku, hiki rahi, ka eke ki runga, ta hainu i te arawa, toko maru taki tumu, Aotea matatu a kura hako horo, o aha e tēnei e tū atu nei, he tāonga tuku i hono o ngā tūpuna, he uri no ngā waka i hoi a mai waho, i waho e te moana, hoi ara e hine, hoi ara e tama, hoi a hoi a.
Alele lungi e ngā kupu. E pohuri nei mātou ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou kato.
Koutou ngā rangatira. E hala e tū whakahi i tēnei ngāri tūnga kēnei kei te tau toko o te kōrero o tā mātou nei tūnā e kohanga. Amore nā tēnā koutou. Ngā manu huri tūarangi. Haramai, haramai. Haramai ki roto tēnei whenua ko Aotearoa nei. Tuake nei kei te tautoko o te kōrero o tā mātenei rangatira ko Hami. Tu hari ko tā mātenei nākau ko Taimai koutou kei Wainanui a mātou anō. Anō reira ngā kaikupe, ngā rangatira o ngā waka o te lea, hiki ana lea. No mai harama. Tēnei au he uri o rātou. O tēnei taho Ngāti Kahu. O whangaro. He mihi ana kia koutou kota. Anō reira, he mihi tūpoto tēnei. Te tino pūtapi o tōku nei kōrero atu ki a rātou. He te mihi. He te mihi atu. Mō te kaha o tō koutou mahi. Mai te, te timata o tō koutou haenga. Nō Hawaii, pai nō ki tēnei motu o Aotearoa. Anō reira, ngā rangati. Nau mai, hara. Hara mai ki tēnei whenua. Ko tātou whenua. Tātou katoa, ngā iwi o te moana nui a kiwa. Tō kāinga tēnei. Nō reira, tino hari ko te nākau, ka kiti ana koutou ko taimai. Ko taimai te wainu nui ana. Nō reira, tino hari ko te nākau. Haramai. Tau tukua nau te kōrero o te rangatira nei mō ngā mate kei Wanganui a koutou, kei Wanganui a mātou. Nō leira he whakaro aroha atu ki a rātou, ngā wairua e rere ana, mai tēnei ki tō te whenua atu ki Awaki Nui, Awaki Roa, Awaki Pāmama. Nō leira oku nei whanaunga, ko taimai, he mihi tūpoto tēnei atu ki a koutou, he mihi aroha. Anō reira te whānuhuri no te whare. Kāle au e kai kōrero ingari tuake nei kei te hāpainga, hāpangia, te mana o te taumata. Anō reira apati hono, tātai hono, rātou ki a rātou, hāre atu. Apati hono, tātai hono, tātou ki a tātou i tēnei wā, huri no, tēnā
kōrero. Kō ngā tūkuri, ko Ngāti Kuri, te aupauri, kia kotahi mai tātou katoa. Te rārawa mai tā koto, Ngāti Kahu kia kaha mai rā. Awhinatia mai e tātou, kauri o muri whenua, ki a whiwhi ai tātou.
Hiki mana.
Ti tiro whakaru. Tupua te rangi, tapi tōtara. Ngā maunga tuku iho, te tapu, te mana, te mauri o i onaki. E takina te mauri, i te waka tapu o tā, ne mahuta, kia ripiripi a te ngāru e pahau mai rā. E ti hei mori. A ko te mea tuatai, e mihana ki te runga rawa. Mo tōna manaaki ko tau i runga i a tātou. Mo tōna aroha ko tau i runga i ngā uri. O tō tātou nei whānau kei ngā mautere a Hawaii. Tā kia whakapangia tōnei mori. I tēnei waka, ka tuake nei ki te miatū ki a rātou mā kua whetūrangi hia. Tēnei he maumaharatanga. A ki a rātou, ngā kauho o te waka nei a hoku lea. Rātou e tūana i rungi tā tamira. O tau a waka, ki te taho ngā kaumana kei Wainaminu. Ala, o Maupiari. Ala, o Pinky Thompson. Ora, ko Clay Burton. Me rātū, ngā rangatira, ko tū i runga e tō tātou nei waka a hoku mea. A tēnei mea tuki a rātou. Ko whai mai mātou i runga i te huarahi, o rātou e haere ana i mua mātou. A reira, ki a rātou, haere. Are i runga i ngā waka wairua ki tua te arai. Ala, ki runga rā kua whetūrangi hi a rātou. Ko ti aho iho mai i runga iata. Mo reira, kia rātou haere atu. A ko rātou mā kia rātou ko tātou tō humara kia tātou. A tēnā hoki tātou katoa. a reira e te haukainga. Kei te mea tūrāki akata. O kautau tino tau toko mai o mātau o mātau o Hokulea me hiki ana lia. Mātau hara mai nei, ko eke mai nei i runga i te whenua nei o tau tata nei rangatira e te nuku mai. Mātau e tau toko ana tōna mahi i runga i tōna mahi e hangai e tātai hia te waka te aurere mō tātau. Me tērā waka kei Mangonui tēnei wā. Awa, ngā hiraka mai tāpiti. Tēnei maumahara i roto i tēnā waka ki te whaia o tātau. Whaia hiu. Nā reira. E te mea tūrā ki akata. E te mea tūrā ki akata. Karanga mai. Karanga mai. Karanga mai mihi mai ki ona. Mātau ngā uri o te iwi Ngāti Rua Wahi. E ki ana te rangatira na tā Demi Hena i te wāko e ke mai a hoku lea i te tuatahi i runga Pewhairangi Moana. Tōna e kua tau i te Māori o te Tai Tukerau i runga i a rātau, ko hara mai nei, te hō mai nei te mātauranga, e mauana rātau mō tātau, katoa, o Aotearoa. Nā reira, haranga mai mihi. Pihi mai ki ētai o ngā whānau kei Wainganui nei, o te Mautera Vavau, tētahi wahine, kei Tonga. Ara me ngā rangatira e tuana i te waka tautoko ko Kuishon 2. Hei, tētai tangata kua haere ki te taho hoku lea i ngā haerenga i mui tēnei mai Hawaii ki Tahiti ki ngā mautere o tō tātou nei matua tukuna. Tēnei mea tu ki tētai kei Wainganui tātou aisti. Ko pora wale tūna ingoa whānau, koe anō. Ka mpui o āpuni tēnei. Kutila, karanga mai mihi. E haere ana toko whā o tātou ki Hawaii ki te tautoko tēnei haere. Wau me tōku whanaunga nei a Frank Kaue o Tauranga Mona. O Nick Ma, Ngāti Rangi Tihi, mō Matata, ara le tui ora Hawira, mō Whanganui. Anei mā ngā kaumoana o ngā waka o Aotearoa. A me tētahi, kua tū e runga i te Atamira o tētahi waka no Hawaii, Kumakali. Tērā te waka o tō tātou nei rangatira nui Clay Bertelman. Clay Bertelman. He rangatira nui ki a mātou i tērā wā tuatahi kua haere a te aure ki Rarotonga. Nā reira, karanga mai mihi. Poi anō. Tare mātou e kai ana i tēnei ra. Ke te mate kai tātou. E ki te ana nei te hākare ki mua i a tātou. Tēnei he mi atu ki a koutou. E pā ana tō tautou nei tino aroha ki a mātou. Nā reira e ngā rangatira. Tēnā koutou. Tēnā koutou. A ki a koutou i runga i te paitapu. A ham. A mai. Me koe hoki papa. Pai ki au ki te kitea kei Wainganui nei, ka mōhio au tō tino tautoko mātou i runga te aurere i tērā waka tapu me te tangata ki tō taha nei. Tēnā koe e haimono.
Ora ngā pirau o Wanoawa.
Hei te pai. Anō reira, e te paitapu, a tēnā mi atu ki a koutou, mō koutou tino tautoko. Koutou e kawe ana te Māori, e tō tātou nei rangatira he ke nuku mai, tēnā koutou. Ko wareware au te reo tuatahi, tēnā koe e kui, mō tō tino tautoko mai o te kaupapa nei. Ko whakatū whirahia te huarahi mō mātou kei wāina nui te whānoi nei. Nā reira, a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
Aue uwahi tie, uwahi tie, okule ae. Aue uwahi tie.
To Tahiti, a connection to Marquesas, Samoa, Tonga, and the vast Pacific Islands that have always been connected by the Va. That was our bridge, that was our treasure. So, you know, for us to have this opportunity to sail here on Hokulea and Hikianalia and all the other va'a that are crossing the ocean as we speak today is such a huge step in where we're going as people. You know, one of the things that I admire about the Māori is that you speak of potential. How do we seek our greatest potential? It's rediscovering who we are and what our forefathers, our ancestors, our kahuna did to establish that base of who we are. So this has been a real gift for us. We've come a long way, but we've grown a lot over these decades. We've made wonderful friendships with Kukumai, Jacko, and all the rest of our family across the Pacific. One thing we know now, truly in our hearts, is that we are family. You are our family. You're not strangers. We may not know you as well as we'd like to. We hope to know each one of you a lot better But that's what we truly know, that we are family. We're not separate people. So these Baha have been real treasures for us. You know, we come out here, we look at these Baha that taken from my eye, Yoledi, Yaka, and all the other Bakatawa out there. These gifts of learning, these gifts of rediscovery within ourselves and each other, and what brings to our communities a truly precious opportunity to take each one of our lives and our children and our others around us to the next level of awareness of what truly matters here on this Fenua. It's a wondrous thing. Every time these Ba'a go through the water, they reconnect us. They reconnect us to the past. We know we're connected to the past. But those are the kind of things that reconnect us. I want to say thank you for today. Heke. I want to say thank you for all you've done for us. Again, thank you for this warm welcome.
I know
Manuel and I might talk. What I'm worried about is what Jekyll said, the fellas are starving. And the other thing is, we haven't got lights. So maybe Manuel and I will carry on while you while we all have a kite. I've got a lot to say too. But I haven't got really much to say. all I can say is, and before we go to have kite, all I can say is, that if 9 long, they will end it here. On the last day of 1984, I don't think I would have ever built up a kite. Because that's what changed my whole life. So, there's a lot behind that. A few words to be heard. But I think, I know you want to talk now, but that's all I've got to say anyhow. The rest of stuff speak for itself. So, I know if you want to talk down, talk now. As I said, we could no light. We thought you wanted to come in earlier.
You can eat first if you like to.
We can eat first and then maybe talk after. What do you mean?
Yeah. Thank you.